Yo papa ni mwana luba tansikiza na utapenda utansikiza ushaipenda lupa it's coming cold lupa sebre ukona tabia kupendeza roho tabasama kupapasa macho sauti yako nikisikia pia natulia yani punguzi hasira nazo urembo wako lininasa roho siku ya kwanza kukuona kwa macho
yeah.
Sa moyoni umekwamia siwezi kutania njo unipunguzie mahatia na date nini na meme so damu kali ngombe wa maskini wa nini kama hazayi wanna snitch wanna sama siku fight high haters pikeni majungu kwa karai naki piga jeans na piga masuru wale na bullshit akinipa na furai 6-inch apige kwa mbali mbali simuiti tena bebe na muita kachumbali tufurai rozenu vile zina pweta pweta mwaka wenu kuimba nina meremeta chuki zenu mzipambe na taru mbeta beta wana vitu sans vya kuteta malaika na mabawa yao wote wana kuiga wendo baba lao ni wewe na chagua siseme oh siseme oh baby uko sawa na mabawa yao wendo baba yao oh, 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 oh yeah sina gitu na jileta mikwa debo Zanze beef international ilego Wakwende cliff tuende zedu sinza lego Wanishinga api miogo ya koko gero Wameni honga sani zako shika wewe To concentrate nje kuna viji mwewe Maneno mingi I don't care jatu lewe Watatu beba baby acha wele mewe Na mwana hata jani towa mbali Kangu tata yari nisho kuwa kemikali Akani pama penza kani penda kani jali Chungu bado tamo kanyonjesha na sukari Nani wewe, wewe Baby you're my wifi Na password Inter baby born and cried Niko ready Be my ride, ride or die Nani fikisha Thanks baby, thanks for the ride Woo, and hey, yo papa It's coming light Wanna Luba And yeah This goes out to you baby And also goes out to you baby hey. This goes out to you baby To you baby I'm your baby Now put your hands in the air yeah. Put your hands in the air yeah. Put your hands in the air Kushoto kule, I'm out Atutaki kubato bato